seke kubana bawulira bagamba sekusana doboza singa Juliana toba tunulira tebakusana oliomo mumiriano kankujemba civiliano the way you touch my body onjogezo mama you got my body my baby unomo bine mukwasa ganya boseka wolomo nyiga mutima nenjulu kaba omulungi wange womonyize tanyiganga wenkusobya uwa mukwano mungi gwenina obwolumu bwenkunenya siri malayika nangensobya kuluzinga kyentya ekyo kiroto kyentya the way you touch my body onjogeza owama you got my body my baby ewofe tetukyawa baby ewofe tetukyawa paka ngomubiri magumba era still sikukyawa baby ewofe tetukyawa baby ewofe tetukyawa paka ngomubiri magumba era still sikukyawa eminaira sirikyawa embeera newewumuba nekawa olumu ndeke wakakakawa nkanywa bomu nze nabikyawa nibubirunyize nze mbeera nize nibwebirunyize nze mbeera nize irabu yoffe kubeere mukago atutonda mingi tubeere kimu katika mukamu gwe muganda ebizibu tubisule mu nyanga bebi wembanga nsobeza mulaba nsobeza ontuza wansi nonsomesa tewulibanga osobeza nga nabo osobeza ndikutuza nensomesa my baby ewofe tetukyawa baby ewofe tetukyawa paka ngomubiri magumba era still sikukyawa baby ewofe tetukyawa baby ewofe tetukyawa paka ngomubiri magumba era still sikukyawa yaduli wala okuva jenitomba dananga nkimanya olaba abasinga nyirira bebi obalaba nsaba tuva kubala omulungi wange sikala kubala olibeera obyonunye ng'ozikiza malaiti munyini nendibeera nduzinze omutima ng'oguhatinze yona joni manya kumisinga munange era ninze ewofe tetukyawa baby ewofe tetukyawa paka ngomubiri magumba era still sikukyawa baby ewofe tetukyawa baby ewofe tetukyawa paka ngomubiri magumba era still sikukyawa.